dalka Mareykanka waxaa habeenimadii xalay ka bilowday shirweynaha xisbiga jamhuuriga. Shirweynaha ayaa lagu caleema saaray in madaxweyne Trump uu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga. Sharci danjirayaal iyo sidoo kale madax kale oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa shirweynahaasi khudbada ka jeediyay. Shirweynaha oo sidii kii dimuqraadiga 4 maalmood socon doona ayaa waxa warbixintan nooga diyaariyay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdi Sandheere.
Shirweynaha habeenkii xalay ahaa dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa haweeneyda guddoomiyaha wa gudiga qaran ee xisbiga jamhuuriga Rana McDaniel. Waxay sheegtay in si ka duwan sida xisbiga dimuqraadiga oo madaxweyne Donald Trump haya siyaasada uu wax ku hoggaaminayo.
If you watched the DNC last week, you probably noticed that Democrats spent a lot of time talking about how much they despise our president.
Haddii aad daawatay shirweynaha xisbiga dimuqraadiga toddobaadkii hore, waxaad arkaysaa in dimuqraadiyiintu ay waqti badan ku bixiyeen in ay yeesaan madaxweynaha, laakiin in yar un baan ka maqalnay siyaasadooda dhabta ah. Siyaasado aanba maskaxda ku soo dhacayn 10 sano ka hor, sida siyaasadaha lagu mamnuucayo soo saaridda shidaalka, baabi'inta daryeelka caafimaadka ee gaarka loo leeyahay, bixinta daryeelka caafimaadka ee dadka sharci darrada ah, iyo in booliska lacagta laga gooyo.
And defunding the police.
Waxa isaguna shirka ka hadlay Jim Jordan oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka, xisbiga jamhuurigana u matala gobolka Ohio. Waxa uu sheegay in dimuqraadiyiinta iyo warbaahintu ay ka shaqeynayaan sidii ay madaxweynaha u ceebayn lahaayeen, hase yeeshee uu madaxweynuhu ballamihiisii kaga dhabeeyay.
But in spite of this unbelievable opposition, this president has done what he said he would do. Taxes cut, regulations reduced.
Marka laga yimaado mucaaradka aan la rumaysan karin, madaxweynahani waxa uu sameeyay wixii uu yidhi waan samaynayaa. Cashuurtii wuu jaray, sharciyadii wax nabiyay wuu yareeyey, dhaqaalihii wuu kobciyey, heerkii ugu hooseeyey muddo 10 sano dadka shaqalaantaana wuu abuuray, heshiiskii Iran wuu ka baxay, safaaraddii Jerusalem iyo dadkii la haystay ee Kuuriyada Waqooyi laga soo daayay derbigiina uu dhisayaa, dhaqaaluhuna hadda waan hadlayno ayuu korayaa, ayuu yidhi. Dadka kale iyaguna shirka ka hadlay waxaa ka mid ahaa Matt Gaetz oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka lagana soo doorto gobolka Florida. Waxa uu sheegay in madaxweynuhu ku mashquulsan yahay dhismaha dalka Mareykanka ee dibadda aanu ku mashquulsanayn.
President Trump is the first president since Reagan not to start a new war. Biden has foolishly cheerled decades.
Madaxweyne Trump waa madaxweynihii ugu horreeyay ee aan dagaal cusub bilaabin ilaa xilligii Reagan. Biden waxa uu si nacasnimo leh u horboodayay dagaalo 10 sano socday kuwaasoo aan wax dhammaad lahayn. Madaxweyne Trump uu garanayaa inaan ugu xoog badannahay ma aha markaan saxaraha dhulalka fogfog ka dagaalamayno, ee waa marka uu dadkeena Mareykanka u dagaalamayo. Waa inaan hadda u dagaalannaa sideen Ameerika u badbaadin lahayn haddii kale weligeen dib uma helayno. Joe Biden waxaa laga yaabaa inaanuba arrintaasi dareensanin, ayuu yidhi. Talaadada caawa oo noqonaysa habeenkii labaad ee shirweynaha dadka ka hadli doona waxaa ku jira marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump iyo xubno kale oo qoyska reer Trump ka tirsan.
Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysaneysaan waa Washington.